Bonze beat.
Kama kupenda ni zambi, basi mini porazi nukumiwe. Kama kupenda makosa, hata mbeleza watu waniuwe. Kama kupenda ni zambi, basi mini porazi nukumiwe. Kama kupenda makosa, hata mbeleza watu waniuwe. Mana mimi, bila yeye, sina kitu kwa dunia bora kufa. Hata yeye, bila mimi, anathamani kwa dunia bora kufa. Siku moja moja upepo wa bahari utupepe. Nataka twende mbali dunia ya mapenzi tuteke. Na siku moja moja upepo wa bahari utupepe. Nataka twende mbali dunia ya mapenzi tuteke. Mpaka na sinzia, upendo wako mama umenizidia. Mpaka na ishu wapaha, taratibu tondo taja ni uwa. Ni kumbie tu, I love you, I love you, I love you. I need you, I need you, I need you. Ni kumbie tu, I love you, I love you, I love you. I need you, I need you, I need you. Najua wapendi kutona tunaspendi pamoja mina wewe. Walisha sema mengi, eti mini msenzi sifai kwa nawe. Wengi wanatamani, situ watane ila iwezekani mama we. Wengi wanatamani, upepe ruko payo wende angani. Wengi wanatamani, situ watane ila iwezekani. Wengi wanatamani, upepe ruko payo wende angani mama. Siku moja moja upepo wa bahari utupepe. Nataka twende mbali dunia ya mapenzi tuteke. Na siku moja moja upepo wa bahari utupepe. Nataka twende mbali dunia ya mapenzi tuteke. Mpaka na sinzia, upendo wako mama umenizidia. Mpaka na ishu wapaha, taratibu chondo taja ni uwa. Ni kumbie tu, I love you, I love you, I love you. I need you, I need you, I need you. Ni kumbie tu, I love you, I love you, I love you. I need you, I need you, I need you.
Mana mimi bila yeye, sina kitu kwa dunia bora kufa. Hata yeye bila mimi, anatamani kwa dunia bora kufa.
Kamilika ni brandi, meneja mama mzazi. Sapote kadorito, SK madama manango. Saruna ini chapu yangu, Lamsori ndogo yangu. DJ kama tindo manangu, Musa mapati na yupo. Jerije yala na